wake mukama njitumye mbele muwanguzi ngasabira mwaka guno
kube mwangu
nsabira famile yange yonna mukama tatatu obukumi mpaka nyagasirani obutanumba ku mirimu gyange musaleno mpaka nyane kyendwadde obutanumba n'abantu bange ne buli batatonyize nnyo tonnamula n'obukambwe omubiri n'omwoyo gwange byonna taata bibyo mbiseera by'okunyolwa tonvangamu mwe ndibanga nkaba jangu nsirise guno mwaka
omwaka guno
samukumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula nyongerangako wongezi
kabaka wange
samukumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula nyongerangako wongezi.
Ekkubo ly'abalabe bange libekizikiza era n'obuseerezi olabanga ntuuse okwegaana ntwala naye mpono kuswala ndikwebaliza mu kibiina ekinene ayi mukama ndikutendereza mbantu abangi nsaba omwaka gw'obulamu ne ssente omutali maziga wadde nayo kujaganya ebisirani eby'obubenje byonna bibugule gye mpita mukama
samukumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula nyongerangako
wongezi kabaka wange
samukumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula nyongerangako wongezi
ayi mukama katonda wange taata omwaka guno ngutadde emikono gyo oguntambulize bulungi kube gwa mirembe myerere ayi taata mpa obulamu n'abantu bange omperemu emikisa buli kizibu kyonna ekyandize kinwanire ayi kitange kuba amanyi gonna gwogalina
omwaka guno
samukumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula nyongerangako wongezi
kabaka wange
samukumpe ere muwanguzi buli kimu buli kyewampa kyokinzijangako wabula nyongerangako wongezi.